studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
luhun jiratu bogi jande gafandu hala mamadou sama sibu jamwali sokrabe hedibe bangal gollira ho watere mbe humande lan la luteji donke en pelle leddi e benna nangudi e battu gilla nyande talataren de bamako do so ben lamko be transition be hollitina landi nandi dun no politingo be kay ngalda hakilaji yimbe CNT be bedorke famu sifa golle gollirde humande habo mbiyan jibu jawdi e wi ho radio CNT o yu tutundirde hakilaji mbiyan e dawrudi sarjaji humani dun dun huncenta hore haybu gollo mbiyan e sembin gollo bindi hiddidi wonno fanda mawdi mbiyan fandaaji mawdi kawtal langal landini nyande altinere de mbiyan ministere finata wa haybu harbe mbiyan mbihi memi hala dabare leedi ndi rende mbiyan el nanude ande kesse mbiyan di do dedo dewta hiddede men di ngun sembe kabaruji amen hande mbiyan bete albar taf chapantat livre jeune hitan 2021 bismillah sakiram gullirde honde ben yalla jogade ben kabar wuteji leydi mali garoji di ben humani be battu ben kabar mudun be nangundi e battu gilla nyandi talatarnde bamako do so lamkoobe transo be na anni joinde ndedo gullirde watere men pultingoobe be kay ben na tirti hakilaji do odo projet o so won holitibe wattu certainado transition o na fondani dun wobbe bihi ben ndedo gullirde hasindina bangal landinal wuteji labudi keddan ko men musamma lisisto ko do fotango usman nyal buli abdullahi kasse
wonnobe do salli o gubal ensemble pour les Mali IPM ana hani hakkilo bamango joinde fedde wotre darontonde woteji yaltite sabi wattu kedde do lam hakkundeji o ana famdi ko fedde den dartata woteji di ngadire e gollide ngodude kollitaade kande hunjaninde dum hore zumana jiddumya on e IPM
nous pensons très sincèrement
gonne hande do wiide fa wada gollide hesere darontonde woteji ana tiidi wawata latale jati hakkila amen minen kay daren tan no bawden wadde no tiidi fu yalla e ngada wote o imen o do lam hakkundeji sabi wala fuko bilindiri ngedo gollirde darontonde woteji kisi de wote o wakati mudo e wi jokko hore parti yelema Boubacar Amadou Diko joingol fedde wotere darontonde woteji di dun ana moyi sanne ko way wadde fa woteji labudi kebe e wi makko de gollirde wotere ana way wadde ba ko yeddete e woteji di wasa wadde kede ko Boubacar Amadou Diko holliti wide kanko on jokko hore parti yelema wadde gollirde wotere darontonde woteji ana hani sanne sanne e leedi mendi ana way wadde du eden jogi bawde mudo eden jogi yimbe andonbe dum du en donkata wadde oddo golle sewi en yidi wadde mo oro andi ko saabi so nasude oddo laamu hakundeejo na e leedi o laamu sabi laamu yidi tiddi fu donki wakati fu ne wote wadi fu atan wote yidi fu jamba natan hi non nenno fa iwen e oddo laamu hakundeejo tebe bone fu wadali wajibi e meden daren no ngadiden de do golirde darontonde woteji yalla wote meden ana ngarda yalla ala laamu
di golleji jukkinoji fa alal bare handen sakita tobe kollita yalla gollide wotere darondo woteji dina na gollide gonnode de daronto woteji di
fedde lulinda synergie vende wajimini hejo golle facitinago bangal wuteji garuji di kenyan woni kunde mbien humpiti don no le kartal bamako do e wi landini bebe mbien hejo go gouvernement moktar won holiti wawata ke fe golle men golle de wattumo certaina transition mbien wattumo transition o certaina denno e be ndarra lam ko be transition be hinadi tan landina wuteji president et député en e docteur Ibrahima Sangou goto en de do fedde synergie vende kada ko hanni Aissata Diarra do fasta Ousmane Nyalgul
le programme ke
menen kay e jatta amé hejo ji labudi kolite e wuteji di sabi yoji di gouvernement moktar wan holliti di woteji kewdi kani wadede di conseil en commune ngaji di credouji fa yotade di conseil régional ngaji référendum ngaji di hore joleedi kanye di député en lebi jena keddi elam hakundeji o nenno ko hani huncenede hore arande yo daranagol woteji di se wiama fa sariya wote amé le mudun sariya député en sarti parti politique ngaji hejoji woteji hore joleedi kolite ande kani wadede di député en le lewru février mars don fu ko han hunjanede hore gouvernement o holliti aniyamu don wadde gollide watere darontonde woteji di wadde do e lebbi jeego don fu hunjane hore golleji mudo darane
e pour s'organiser
sacrament tout haglaji modo do ko barujam bangal bembe am facebook kay do twitter golleji hertanadi windugol inde yimbe mbien njoni be wutude fuddali fa hande to cercle yuwaru koro bankas e douanza su kusem holliti yu botte rafi denagu e rafi kake gollirdi ngotonabe gonbe tonbe kay mbihi yu botte jebare ministre hakter lamu kedana kuma enan sali sistugo e do fasam Ousmane Nyalibouli Abdoul Kassé
e wi Drissa Traoré hora je fedde coalition pour l'observation citoyenne des élections ta gol golleji di ana fawi do ti dalaji gondile gellede ka fu e tawede on darta golleji mudum beede yalla jabu
buji buboji bernde ana kebe
duwanso
do min kayili kaki gollirdi dun ni kibaru rave ko wala don fi kammari be bi kulul dun sabi so golle o dari golle one ana hani timmude e timmode lewrundu mi den darda yalla sedana beede yalla suka gal kebono ngadira
edde watnabe to bankasto to gade do rafinde na godun nangata hore e wi mabbe golle mudun jennetan woni ko wondi wadede alla gindo mer bankas
golle arande o ka ana heddi wadede fa hande ka hono ko be beedi hen ko dum e region moti otan haari dum sarakile jennigel mi anda hodum woni on do sababu kam de mele ministre de la decentralisation kany waabi jabaade mi e goldo landul do kay hala insécurité waaba haalede sabi laamu ona golla nenno recensement ona waawi wadede jaati
mi cintinde wiide o golle fuddi sappo e joyi lewru me yabbe non do lay mali fu e mangal mudu jokina fa chapande tati lewru jendu
kartal men jande faamu yimbe sente do kabaru jibu jawdi fuddi kenyan to CCB ton e wi horajo gubal humaningal sareji le sente fanda mudun woni yidude gollirde yogaje hono okleyi kan ekonomik yalla ebe anda no beddo gollirtan den be mbaa huntande hore sareji hasindina di le habo yurku men do Suleiman de won hore jonde gal do gubal ben sareji le sente kedana ko hani asra jara du fason Ousmane Niall buli
cette lutte contre la corruption
gol e yurku yurkuji yoti alla mawdo gondo le mali bembudo himbe fu nenno anati e famude dabreji fu pamama bangal sariya gonde hande do tawe gollirde won ittade bangal sariya fa ko yata jenay desa andari a wi'an hon wala fu ko wondi e yaade yeso sini attaki teke jati wala fu jabuji kebitede ko malinkobe ndomiri do habgol e yurku yurkuji nenno an haani himbe fu pama kabaruji ngodude wattu hebe mo himbe fu kaltidata tawe do yewtugol de dewte himbe fu yingo woto jogi do dewte de ko lati fu tawe kay faanda dewte do hebe jewrude e fedde conseil national de transition do misalu lo kleyi don gollide habotonde yurku yurkuji de ko wondi e wadde do habgol ngukaaji bangal kebal faame hono gollirata no birumi onno himbe mali ni andari faama hono e gollide gollirata nenno himbe mali anandomi jaabuji kantide
mi jade haybugol e sembingol bindi hiddi wonno fanda modo kortal nyande altinerande to CCB to ngal latike sababu ministre finatawa humpitinde e holitinde gidali yogaji do bindi hiddi men hawrudo e harube be men hultutondir hakilaji do sifaji kesi haybugol buri fuf ben dabere leedindi rende e nanude le ande kesse de do dewte de kedanna ko hebani an amuda isufu mayga e du fashion Ousmane Niall buli abdul kassi
e wi ministre communido finatawa artisanat et tourisme ando goli gindo ana hani ko yawi laamu mali o fiya dabareji no dewte bindiraade juude ndenirete e wi makko fa handen caggal golle gondudo wadede aresugol dewte kidde de tidalla mudu ana goddi fa joni
il existe
tidallaaji mawdi woni ko min jogi hande e margol dewte kidde de sabi adun o wayltige kammu ana bonanide wulare ana bonanide e cholla du nanno caggal dun do fu ngal do kawrital sababu mudu yo mi miila hono fu mi baye wadde yalla den do ande ana baye motere fa nafra maji hebe
manuscrits anciens
e de ka jado UNESCO le mali mokugol dewte bindiraade juude de ana hani faabaade jeunesse mali fa darano no jam e denago wadirata tugaade ko wonle de dewte kedo ko mukala ngumo edmo holitiwide
l'union européenne n'apporte pas
l'union européenne wana jawdi tan faabirtomi e paabiromi ndu kaaki e gollir nenno sa ewi sugaabe mali hande andube nafa den don dewte kidde heewa sanne sanne fa den don dewte ne ande ko hen ko no waawi laata de sababu fa sugaabe anda hono adno mudum yarta ne baye laata de sababu sugaabe heewbe ke golle kamari den don dewte
kidde
holitinde wiide kasaraaji ngadoji rafinde naago o anay bonandaaji ngadoji do dewte bindiratede juude e wi humaniibe finatawa
bangal kabaruji nyokko 19 ngen ardibe cellal be holti wiide kenyan talatar ken noga jana lewru juin ben nyobbe taton be digi hen goto samtanama fay goto heddaake en den no so adado fu hawrunjinama wakkat jono nyobbe be nyaaji sappo e nayo chaptem e nayo noga e dido ben ibbe be yu temene joy noga e jo chamtanama be yu sappo nyaaji sappo e chapan di taton e jana bangal yewtere men acti covid ke dano ko ben kalifa goita du fastango min e bika ngen heddibe be
Sijota mani
on jota masakrabe bisula modon yewtere meden do kabaruji coronavirus lulurnde acti covid on kala alal bare alkomsare en totan hala landobe meden jogibe sulaji bilidi e covid dunke en cellal jaboto dido lamdidi kedana ko heba bangal mudum
yalla nawtoraade gan kay ko nande mudum ana wawi waytide neddo nyaw covid 19 on
Si kala kay ndo ha nawtoraade ga wattu maada gollida e kontinji farantinidi sa tirko dun ita ga on lota juude ma falla ka imbele wobbe wonto nyalla gan gotane juude ma makulle de fuf farati ma dum hen sab jum no jawti data sawu rabon dal ele golle makko
yalla bonno gol maski ana wada neddo hindu ko yaltinta e fofango mudum tilo natti nadun na fedde mom noddirta OMS won laawi di hokki di kana jabbeni lewi mako adadu maski ngaydi hana jabbaade laawi di o hollitidi ko dum woni so abami maski ma o a fofi lehin fofango ma ana wawi yufinde maski o dum hollata wiide hindu ana nata ana yalta maski o ana wawi sakkaade geeji nyaw o hindu dum fofataanu du ana wawi koyfudi sanni wala fu torda gondo e maski o ko nayarto bangal hindu.
Bonjour docteur, est-ce possible d'attraper le coronavirus dans les ateliers de couture?
Sori nokku ona billi sanne hindu hebata no natira to yimbe la hewi hen tan sikki wala so ana mebe neddo sawi do nyaw o tan farati rabo ndiral na wodi
on timta yeter meden hande on jarama hedade micitlo wiide tabagol saraji rin turudi na jogi nafa sanne yalla ron hisa e nyaw coronavirus
si jotamani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, et République tchèque et Union européenne.
Le kabaru jamen ngade rison ngaydem ben to kayton botu modo ben fudu fratiji bilidi e wita wita wada ma nyande altenere noga jetti leru jeun fanda mudun woni sembinde bawde golle yimbe ben humudi kabaru njola e yidiwere be ben memmi dun hala yupitere le ben yawara e yimbe e be fimun en le nukuji cdeo ino ben ino european itikal simudu do dawri dal coopération espagnole to baflabe ton hakke chapan tato taton golloobe le mbien janyeli cellal baflabe puddi nyande altenere de noga jetti le rougin jande sembin golla bawde golle mabbe do humpiti gollo men beynugol e kanye dun e ben daw talki no koni be ko humbay bol talki be dun hebirta no yafri denno golle men golle kawrtal gal wadam balde joy ben balde joy be ngata le gal do kawrtal enti minan na kabaru di to gawoton holtan wi de yimbe nayo gubal darani ngal ndena gelde en mbarama le hupmen hipugol ngol wadi jo en kabarde be andita ka ben mbadi be dun motoji ben dum wadi sere enti litele lamu gaw ben e wi kabaru ji tondi ben mbarama be na hayba non golirde ben entreprise le region den kambe yimbe ngarbe bonandaji di jaadi dun e moblaji di dum holta fande ele kabaru ji di dum timinta ben kabaru ji amen hande humtito no ben micintan ba sar fu humtare do ben bembal amen www.studiotamani.org madu noddo jamu 37320 wa sada yotre meden magazine
Studiotamani
yewtere meden magazine fa hande du kawrutal to nyaami ton ben bangal ben ben nokuji groupmari ndi nenno professeur seni mumini jabuke lamdi di ngadi intala ak bilan nalo amen ngondo ton du faytango mi hora yu nyalle jam sagra.
Aujourd'hui les populations n'arrivent même pas à assurer leurs activités
local jun o jamarande nawasi jati hinade imma draj mabbe nyande fufdi sembami kabaru niger local jun o madun burkina yimbe le hewbe dibama yatulle gelle mabbe dulta wiide be kibata hinari demal den de hitade hibata fuf alhali mabbe be ran tidude dina hikka sabi be tawrtake fay hunde kabaru hakilo amma mo frate mudum yeba masanne bangal woni be kabar mudum leede de kanye ked adnar sabi bonandaji di min te kata bokot joni di e leedi do nokuji di yo alhali wara horoji le jalen sabi le kala nokuji di hono dido golleji di tayka ni enna dum fudi den no suni imadraji ngadaka yo frate modo mbolata di bonandaji chatudi de mimse modo yeltata e mudu e landul manu alhali tampere jamarane wuri wakat juno batte wayde lam kobe ma batte wayde habitibe tama wakat juno dum latago sababu faba jadin kobe fadi dun haddi tursiaga an han jati lam kobe ngara imadraj ka en dulla wide lede men de yu lede talka en den ulta wide de do lede na hasindini faba ji kedo narandu yalla e daro e darbe ma fu hayne dun le lede men de jamarane bedro yakawere don kay embe na pelle on jingaji di hani hinnade dum fewde di do telaji di tewti lam ko be on tan hore wolde fatima be hinnade yirwere madun faba jabarande bakkat jun o tama hakilo ma kaddi di do imadraji mangal pade en yaka yum gonga imadraji habti be won ko nafi ka ko buri hewde kaddi mabbe yam ka ko buri hewde en taki wide dun nafata madun kaddi mudun yam patte sababuji mudi telaji yogaji bilak fe kabaru habti be fuf kabaru yirwere fayso mangal pade en won ko golli e kabar mudun ko buri hebde dum hejeta batte sababuji luggudi di tinaka hore no hani denno dido sababuji hani yewtede no fevri bangal dum changul hore yirwere
et ces causes de fond ce sont les investissements dans le cadre du développement.